MC anasema tupanue uwanja na mtu mzima ufundishwe kupanua, unapanua mwenyewe.
DJ Kibuku, the master dropper.
LG. godoro nimeloa. Haya na fadhali mapenzi, oh oh mapenzi, kwangu so shari mapenzi, oh oh mapenzi, godoro nimeloa. Ndani hapa laliki kamata your eyes on me. Kwa moyo kuna matata shaka kambi. Hauna baya, hauna kona, hauna dhambi. Tazama soni, my one and only. Nima falling kwa penzi laka shata tatata. When you call me, sauti yako inani kama tatata. In the morning, nacheza rumba chaka tatata. And you know me when I'm falling, yeah, yeah, yeah.
Ye mapenzi ya menishika haswa. Sando nini na vyo penda uyu wapa. Saivi na vima nikitembea na nata. Na enjoy mapenzi shaka shaka.
Selemani, we excel. sell it, sell it money way up, sell it, sell it, sell it. We sell it money way up, sell it, sell it, sell it. Hey, sell it money, hey, sell it, sell it, sell it. We sell it money way up, sell it, sell it, sell it. Hey, sell it money, hey, sell it, sell it. Hivyo umefanya nini jana Selemani, watu kibao umemkwadia demu wa mwana Selemani, si mwanao Bia za ufa sinakudanganya Selemani, na mitandao Tunajipanga kujikusanya Selemani, tukuwashe mabao
Sande sufala nege manjoko Tani bateli lene maliko Amba shambala lume kani yo Sande sufala nege sande yo Sande sufala nege manjoko Tani bateli lene maliko Amba shambala lume kani yo Sande sufala nege sande yo I'm open and glad Kipa nene mani sipa puna baga Ama le pati sipa kipa katala Tumawa, stete na baba tibema Pati lema, I'm open and glad Kipa nene mani sipa puna baga
DJ Kiduku, Master Doba.
Wamzuka
Usije ukamwaga, wenzi utalost
Tanimaliza uko nishike uko uko baby uko uko nishike uko uko baby uko. Na Mona Lisa naisha, wakati unalimaliza, unalimaliza. When you make me fire, make me fire. Oh, wale vikara moto. Wapi, 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 wapi nishike. Wapi nishike huku. Wapi,
wapi nishike huku.
Oh, oh, oh.
Pesa ya pombe na shisha sikosi. Najua na vipengele, watu wanapiga hoti. Ila kuonga mademu wazuri sichoki. Yeah, kama umemchoka tuachie sisi.
Asemaje?
Tumlepa kamifupa sisi ndo mafisi. Kama umemchoka tuachie sisi.
Asumani.
Tumlepa kamifupa sisi ndo mafisi. Sawa nimeachika ila naburudika. Sipangiwi na mbwa yoyote, pesa inatumika. Nimeachika naburudika. Sipangiwi na paka yoyote, pombe zinamwagika.
Haya madisco dansa.
Asumani.
Haya madisco dansa.
Tano zikisha, zikisha. Waga tano tano zitisha, zitisha. Bebe kijipitisha, usiku mboga na chungisha, chungisha.
Hey, wanajita wanging, kati bebe zao tunazila chinging. Hey, mavisho bling bling, kazi kulamba lipsi kitandani knowing bling.
Ladies, Simboy wanda team, long on team, shuka mpini.
Ambia siye mwaka.
Oh my God,
kituze tukumza
wa mipaka.
Kumu wake kukosi wa
shanaka.
Shumu zake mwenyewe
kaitaka.
Kama umemchoka tuachie sisi.
Asemaje?
Tumlepa kamifupa sisi ndo mafisi. Kama umemchoka tuachie sisi.
Asumani.
Tumlepa kamifupa sisi ndo mafisi. Sawa nimeachika ila naburudika. Sipangiwi na mbwa yoyote, pesa inatumika. Nimeachika naburudika. Sipangiwi na paka yoyote, pombe zinamwagika.
I am a disco dancer.
Asumani.
I am a disco dancer.
Yeah, yeah, yeah. man. Wa unindani wana nyonga wida. Ukitaka papap njo barida. Ashura amina njo farida. Wamiye bwana zenu watu takishida. Kama umemchoka tuachie sisi.
Asemaje?
Tumepaka mifupa sisi ndo mafisi. Kama umemchoka tuachie sisi. Tumepaka mifupa sisi ndo mafisi.
Show me what you got.
Chiki chin chiki chin chiki chin chiki chiki chin chiki chin.
Unachezaje? Show me what you got.
Chiki chin chiki chin chiki chin chiki chin chiki chin.
Unachezaje?
Kila linalonifika mana kukosea ni wajibu. Mola meshaandika na sianguki. Mimi nimechaguliwa na nitegemea achoki. Hajawahi kupitiwa. Wala mtu mwenye maarifa. Kweli mabaya sikosi. Najua mazuri yangu. Mtaya sema nikifa. Unanyona na pambana. Kwa tabu na dhoruba. Nilinde virogo vya walimwengu. Visinifike ngo. Utadhani wao hawana. Umewapa vikubwa. Ila bado hiki kidogo changu. Kinawatoa roho. Nasianguki. Mimi nimechaguliwa. Nategemea hachoki. Hajawahi kupitiwa.
Matapishi, matapishi. Yes, alinchiti akafanya nikaumia. Na mchezaji nkawa shabiki, ya shabiki. Wenzangu anacheza mina baki naumia. Hasararo, pesa ni makaratasi. Ya nini unitoero kama haunipendi basi. Na mina moyo, tena wanyama sio bati. Kwa nini unitoero kama haunipendi basi.
Nachotaka kukwambia nisikuchuki. Sina ubaya na wewe wala kisasi. Na kuachana na wewe wala sijuti. Wenda ikupamba ikuwa yangu niziki.
Jagere, 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 jen, jen, jagere, jagere.
Jagere, jagere,
jagere, jagere, jagere, jen, jen, jagere, jagere.
Jagere, jagere.
Hali yangu tapambana na hali yangu. Hali yangu tapambana na hali yangu. hali yangu, tapambana na hali yangu. Oh, hali yangu, tapambana na hali yangu.
Hasararo, pesa ni makaratasi, ya nini unitoero, kama unipendi basi. Na mina moyo, tena wanyama sio bati, kwa nini unitoero, kama unipendi basi.
Nachotaka kukwambia nisikuchuki, sina ubaya na wewe wala kisasi, nakwachana na wewe wala
I see. Jo huku tumetembele. Bona unavuna dhambi. Jo huku vune jegeri. Anachanganya pombe, anazikata pombe, anatafuta kesi uyu. Kuna kina mayombe, wana migu ya ngombe, anatafuta kesi uyu. 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 Muziki sikita sinza pombe hata chini ya pakaliki. Leo napamba mpya misitoke kivipi, nimemisi mweso shisha na vijiti. Ninavyopenda kubeng, ninavyopenda muziki sikita sinza pombe hata chini ya pakaliki. Leo napamba mpya misitoke kivipi, nimemisi mweso shisha na vijiti. Anachanganya pombe, anazikata pombe, anatafuta kesi uyu. Kuna kina mayombe, wana migu ya ngombe, anatafuta kesi uyu. Anatafuta kesi uyu. Anatafuta kesi uyu. Anatafuta kesi uyu. Anatafuta kesi uyu.
Yani hapo bado.
Si mama wewe unapinda mgongo. Dala dala za dali makubwa sana.
Wamsuka.
Banda siti ya nyuma unanesa.
Nesa tuone. We nesa. Nesa tuone. We nesa. Nesa tuone. We nesa. Nesa tuone. We nesa.
Dala dala ni nyingi, ukitaka kuzipanda tafuta shilingi. Ata mbona haziringi, unazipanda popote pesa ndo msingi. Unapanda, unashuka, ukifika, unalipa. Unapanda, unashuka, shida zote zinakwisha. Dala dala la puza linagombani wa kinyamu. Watu wanapita kote, lango wa mbele na wa nyuma.
Wewe unajua mpaka unanikera.
Mara kila kituo linasimama. Chuma imechoka bodi, ila injini yake noma sana.
Bend left, right. Bend left, right. Bend left, right. Bend left, right.
Nesa tuone, we nesa. Nessa tuone, we Nessa. Nessa tuone, we Nessa. Nessa tuone, we Nessa.
Kuna dala dala za 254 wanazitaga matatu.
Matatu
zina spidi ni moto ise, unafikishwa tu chapu. Oya, chumaisha bamba kamata bomba, usije dondo kachali leo. Kondakta mimi, dereva mimi, nakusanya na uli. Kina dada, hapo mbele mutanipa. Kina kaka, hapo nyuma mutatoa.
Yes, I'm a. Yes, I'm a. Yes, I'm a. Yes, I'm a.
Kanipiga sana vizinga, leo kajichanganya kaya timba.
Oya alitaka kunichukulia poa, kumbe mwenyewe ni mtoto wa town. Mala woni takupo kinioa, kasha ni unaboya kuto kunipiga sound.
Alitaka kunichukulia poa, kumbe mwenyewe ni mtoto wa town. Mala woni takupo kinioa, kasha ni unaboya kuto kunipiga sound.
Eti Kiduku
leo sitoki niko na mami
Nyoko.
Marahani baby yuko nyumbani
Nyoko.
Pararam pam pari ra pam pari ra pam pari ram pam pa.
Toto kavamia pombe kakutana na gang toto kazani ya kundi. Toto kadandia tongi, yupo ninja days mina pambani ya kombe. Toto fakamia yote na vuchuche ya moto tukalipuki wote. Toto kanambia chonde kakutana na bek na chapa miguu yote. Alitaka kunichukulia poa, kumbe mi mwenyewe ni mtoto wa town. Mara ona kupenda takuoa, nashani ona boya kuto kunipiga sound. Alitaka kunichukulia poa, kumbe mi mwenyewe ni mtoto wa town. Mara ona kupenda takuoa, nashani ona boya kuto kunipiga sound.
Tunakika, 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 tun
tupishe bana.
Tuna kikao, tuna kikao.
Waze wa nyumba tajenga kwa sana. Kwanza shima mezani. Kikubwa keto na bebe wendani. Na mama ale nyumbani. Tukizikosa kitonga,
tandala tisi.
Tukizipata ndo mabuzi.
Matumisi.
Tukiwa bwi kuonga,
vinganga nisi.
Tunataka gaile kitu
ya uzinzi.
Jamani sisi ni walezi.
Tunakesha ba, tunatumia alela. Maka juwa lianzima. Kama kome wea wezi. Mapa pato kupa. Meza meza za inzi. Kwanza kwa na ushanga. Wenyewe tunakika. Tunakika.
Wakati
pesa nimeshika ukubwani. Nilale kwa usingizi gani? Wakati umarufu nimeupata ukubwani.
Na ujutaka mtu, mtu na watembezi wa kifu. Ush, kama tamu tutu gitu kifuja bende miguju.
Asa waonyeshe kachupali nyamwisha baku. Asa
tingisha, tingisha.
Naifanya kaula mwaga mwaga. Waonyeshe kachukali ya kuisha baku.
Asa, tingisha, tingisha.
Naifanya kama
yamani sisi ni walezi.
Tunakesha ba, tunatumia hela. Baka juwa lianzina. Sama kome wewa wezi. Hapa pato kupa. Benda meza za inzi. Kwa kwa na ushanga.
Nani sema vibaya.
Shee.
Awe kulanina. Usu nani sema vibaya kulanina. Si unasema gauni pendi kulanina. Sambona ukini ona unagwaya kulanina. Unangata unapuliza. Yoku manisha nini.
Ama unataka chapati.
Ama unataka chapati.
Ama unataka wolololo.
Ama unataka wolololo.
Ama unataka kutwendi.
Ama unataka kutwendi.
Ama unataka wolololo.
Ama unataka wololo.
Yani kama utani tena nje ndani ukicheka na nyani mbona na kutoa ro. Oh, 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 ata kutoa ro. Yani kama utani tena nje ndani ukicheka na nyani mbona ata kutoa ro. Oh, 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 ata kutoa ro.
Nasema tena pita kule. Pita, 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 pita kule. Eish, oya pita kule. Pita 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 kule. Nasema pita kule. Pita 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 kule.
Yeah. Hello. Ababa. Hii imeenda. Hii imeenda kabisa.
Ukiwa tu 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 sumu.
Yani hapo bado.
Tukambali mume wa mtu tututututu sumu kwenye jambo la mtu tututututu kambali
kuja Kalaka deni kangu kunilipi Kuna kesho Uju unanivuruga Yelele Uju unanivuruga Sawa Uju unaniconfuse Yelele Acha tonile bati Sawa Sisi somilima Tutakutana Sisi bipo Tutaonana Sisi obisima Tutasomana Tukiwa kama bipo Kitaumana
A willow music sound
Mkiwa mtu tu 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 sumu Kwenye jambo la mtu tu 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 kambali Mume wa mtu tu 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 sumu Kwenye jambo la mtu tu 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 kambali Kuna jela
Kuna
sana Kuna jela Minachojua Pesa karatasi Minachojua Pesa karatasi Pesa karatasi Ni maua Pesa karatasi Ni maua
Wale walo sema utoboy Leo wako wapi
Walo sema utoboy Leo wako wapi
Wapite kule Wapite kule 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 Wapite kule Wale walo sema utoboy Leo wako wapi
Walo sema utoboy Leo wako wapi
Wapite kule Wapite kule kule kule
Sisi sio milima, tutakutana Sisi ni pili, tutaonana Sisi sio milima, tutakutana
Amen, 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 amen
Baba yetu wa mbinguni,
amen
Jina lako litukuzwe,
amen
Utakalo lifanyike,
amen
Duniani kama mbinguni Utupe leo riziki zetu Utusamee makosa yetu Kama tunavyowasamee waliotukosea Eti kama tunavyowasamee waliotukosea Najiuliza wai Hawataki tu enjoy situfurahi Wakiona tunajidai Wananuna kama vile wanatudai Tutupe majumba ya thamani Magari nane nane ndani Wake wazuri wa kifani Ila situchiti jamani
La tititi Takesho ni kifa we fititi Na majita rafikiki Wanangwa faida na zikiki Vibunda vingi mfugonde Tukifa prende pepande Wanafiki wote moton Makaisome mnamba Bariki mbola
Tupate pesa magari tele
Amen
Weze komesha
Kono yungo vukiesha Wambie siye bado tunakesha Na wanangwa saka mapesa Na mwaka huu tutawakomesha Wano iyomba mfuwa kunyesha Mambie siye bado tunakesha Watu ombe fitina kuteswa Zia tunayomba mpesa Mwaka tupe nipe Jema nipe Aile pesa iyo oda nipe Tumadie nipe Jema nipe Kwa nipeza iyo oda nipe
Mini mtu mzima Nakili Nandoma na mmetoka Mwamba kuleta mshauri kwenye baka unanifanya makosa Mini tuzima na kili na ndo mana metoka
DJ Kibuku, the master dopa
Mwamba
Nilikuwa na wanangu kina Chino, tumetoka Bakani. Nikawa na wanangu kina Papilo, tunakula majani. Nilikuwa na wanangu kina Po, tumechili maskani. Ile nipo na wanangu kina
Kiduku,
ndio ikapita bebe flani. Sina zalio, bebe imewaka na show, shoka. Sina kibunda, bebe imetaka by show, shoka. Sina zalio, bebe imewaka na show, shoka. Sina kibunda, bebe imetaka by show, shoka. Mbuzi kanguka,
kwa hizi ya kupu.
Halo.
Hallelujah, every day it feels like a new year. Overseas they won't chop me like suya. Omo I know be love for this junior. Tired so greasy, oh greasy, oh. They dance like Chris Breezy, oh easy, oh. Omo my wrist did they cool, did they freeze, oh. Them know they call me Mr. Money for no reason, oh. I see they go, I'm a piano. We go show, we go let them know. Now we dey run the town and any show. We got than any woe, so got than any foe. Bad man flows, put them on their toes. On the low, they got them know. My bed is short, South Jamo, Colorado. Fast me the party don't go.
My piano, piano. It's a big vibe, but the girls them know. Steadily, steadily, heavily. I'm a piano, piano. It's a big vibe, but the girls them know.
Mtu mzima ufundishe kupanua.
Mana umetaka, si unajifanya kibosi ya ngumi.
Kama kana jipitisha toka shilamba, kateme kabisa saka na ushamba. Kana pitapita toka shilamba, kateme kabisa haka na ushamba. Kana hu, kana hu, kana hu,
kana ushamba.
Kana hu, kana hu, kana hu,
kana ushamba. Nilikupiga simu, chaji kakata,
nikakutia timu mjengoni sija kupata akili.
Wanangu wa Simba piga kelele,
kweni mtu muhimu nikiwa nawe najipata.
Halo. Halo. Halo.
Kimamba on the beat.
Halo. Halo. Halo.
Yeah. Sio leo toka zamani. Mnyama anda pitani. Watoto wada, watoto Msimbazi. Ita mashabiki, kiki, umianza mtiti, titi, titi. Msimu huu, kombe Msimbazi.
Unamjua Simba, sio huyo wa picha mnya.
Wanangu wa Simba piga kelele.
Unamjua Simba, sio huyo wa picha mnyama. Huyo ni wa Insta mnyama. Huyo utopolo mnyama. Nyama, nyama, nyama. Wachukombe vingi mnyama. Anaupiga mwingi mnyama. Unyama ni mwingi mnyama. Nasema, unamjua Simba kimataifa mnyama. Mnyama nguvu moja mnyama. Anatupeperusha mnyama. Mnyama, mnyama. Kwa vikombe vingi mnyama. Kwa kimataifa mnyama. Anaupiga mwingi mnyama. Hatushiki kiki kiki. Hatu kama kiki kiki. Watoto wada. Watoto.